yande sappo e jeddi min da cappantati sido kalango habaruji e fulfulde kor janyale modon nyaw yettengu deng no ay tadu kono e jonte pabbe no don na wada bonando leedi Burkina Faso en nana no nyangu wontiri neddo andudo mudo won ko halto e jaatom Burkina non ne fawar jondu konna sena kan wono suudu wono mawbe be leydi amerika be ngadi kamedo konna ni hono faande jewtar do fi ko darto dillugol wono sogeji orga sogeji amerika do leydi niger kanon woni be bi dum wala hen non ni yewtere pinnan studio kalangu yaran en fawar jondu konna ni e der farjo wulutengo bande to hala kare kare odu konna fi dewgal sogeji bonon en pama kanyo fina tawa hande kore jamon e modon hono nyaw wi'etengu deng ni wonno andi turte nyawno latingu tawama le leedi Burkina Faso horebe hawji filo cellal to be bi ko watta himbe kemi de chapan nayo kawon ko nyawgu endan mbari ton endan Burkina cagal du konna ni hono himbe ko watta ujunaaji yego kemi joy ujunaa chapan de jeegon e joyon kanyon ko nyawgu nangi e sikkaabe nyawgu nangi dum ko hitande endan juude dem warde janvier warde lewru octobre dubinaade noga e tati cagal mundu fa war jondu kono nyawno latingu wi'a kanano nandi sanne e jonte pabbe kanon won dum fu sana dum jeewon famataake hengel won e joomu dum won ko fande docteur Karim Kombasare latido andudo sanne do fi o enda andini himbe amin bandrabe gombe tan Burkina radio studio Yafa.
La dengue c'est une maladie virale.
Nyaw bi tengu dengue e Faransire ngu no bibbe nyaw sabanto dun neddo kambe ngatande boddi. Wodi no wodi nimbe hobbe be alama nyangu yite emum de ko dun wala misali. Kawani be jita wulo wula duda e ballimun ko nangata dobe jomun faide jakka mesekere turre wawtugon idun wadana jomun chartol. Dun don fu no kulle no bawde sabanade neddo nyaw ngu. Kanon deni alama nyaw ngu yama e tagado ko handi woni yato loktorojo kanko hollata jomu no wat
sur ce qu'il faut faire
awrende himbe wadobe ndesaji be leddi Niger kay ndu kondan gadi jodo kalen hono subako do gallu nyemey dun du kondan ni to be gadon to ete escom gam batte alle be andina himbe ko be kaldo mum kan wonno ndesaji kullantareje kettintede yewetede de leddi Niger nenne chadal ko tawa e mudum kanyu e yaadu mudum yeso non do lawol goto gol ni no dara nyalande ittande der leede ko yewto hono fi on endan kawono noga lewru octobre hitade fu won ko dum watte maki garba goto e fawarjo kawjibe fi ko darto hono kulle ndesade fina tawaje holli kandu ko nan woni dum yarto wakkati mo leela nu landimo
le travail de l'arche
ko wite e dengal francir archiviste don kan woni an moobo talki gollirde gomnanti ma kampaniji mudum dum do ille e kawrol maji fayoto harto moobo don ko taw ilen yidino habaru do sarusi gomnanti gon no wawi yade to moobo talki on hebuyde dum wodi wadobe gollal moobo talki gal kamben woni do moobe suudu tariki sabu sen jeewi ministeru je cingade ilunde dubi ujunere keme jenai e chapande joy e jetati warde e chapande joy e jenai seni talkimun no jida ton yate ewe mane wudi television Niger yotade e kampaniji leydi goddi
ou les sociétés d'état
nani kenyan alkamisa noga jegal october ndu sena kam wonno hono suudu ndo tibi leydi amerika be ngadi hono chubaki do fi ko darto lawol bi angol wade gang tilsunde horejo leydi ndi andan Joe Biden wartira onngal sogi leydi Amerika tawaɓe leydi Niger ɓe wurton ɗon du konna ko ɓe gaɗi cuɓaki enɗan ni ɓe mbi gan Allah e hono jippinu lam ko waɗ ton enɗan leydi ko waɗɗon leydi Niger noga e jeego lewru jeedu noga e tati gam muɗum waɗa koɓe mbiɓe dillina sogeji mabɓe ɗum ni wadde ko fawar joni koɓe jeeɓe gaɗo cuɓaki enɗa fu sei haala ka ɓe mbi ka wala ɗon sogeji jotto tafo gam ɓe cuɓakina capanɗe jeetato e jeego mbi jaɓay sappo e goo du konnan ngoni ko yardi yerno fawar joni du konnan ko kibarto Amerika haaliri leydi Amerika du konnan ni eɗen andi kandu balɗe ko ƴaɓɓi ɗum ɗa wonno koɓe mbi ɓe pamani hono jippinu lam waɗama e leydi enɗa sogeji ɗon ko waɗi ɗum nden ndu konna ɓe mbiɓe paddoto keddi ballagaji mabɓe ɓe gaddoto fu kanon le ballagaji ɗi ɓe mbi har filla ko darto sogeji orga muɗum ko tawa ɗo enɗa hakkude muɗum e sogeji leydi Niger ɓe mbi ɗum ɗo haala mum waraygui nandam min andina o widdu konnan ni sogeji leydi Amérique haɓɓiniɓe tawaɓe ɗo leydi Niger no gaɗa ujunere non fa hande le kibaruji men hande ni sido kala ngon tawadu konna ni ko wattu lebbi tati ni ciagal ko jippino lam wada leedi Niger do endam dum heppaydu konna ni waddude faawr joni ciadale sanne e filla ko darto hono fa hande du luma ko e kulantareje hakkunde leedi Niger kanyum fu e leedi Benin dum burtide sanne dum waddini ko fa hande ni kambe be en goldobe do filu ma ko leedi Niger kanyum e leedi Benin e kebi nene ne ka ciadale sanne alle e jukko ko sediawo wadi dun du ko nan waddi ko fa hande be ombi kerdi enda fa himbeje jonka yaadu wartandu enda wala no hoyana dun en fe seda kala hakkunde hono nyame kany e Cotonou nene ne ka du le filla majju waddi ko Cotonou no wodi ko ite port dum won regorde mudun de to ar Niger warto be puddine be gada be itta gere be dilida jonno hono port e hormu wi le gineji leedi Niger to iwo fu warta le port on gadendan e do fiog enda be jida be kebina dun nokku mabbe kebina sabu arde to gala no burto dum won ko be kali hono fa war jonnoga e jolir october dubna didi e noga e tati hecci kenya noni ele kibaruji di fa hande ne jaar dum yeso do fi ko darto hono ombugol keri hakkunde leedi Niger kanyu e leede godde bene e Nigeria hun non ko lati ni wadi jo lebbi tati ni dum lati sadorma hono ya wartaji e yargol are e hojogol are dum waddi ni ko fahande kambe hojobe mobilaji mawdi be nda be pudde be onyo be pilto toka lawol togo nadde Burkina Faso gam batte yottade en nan nyame wobbe ko na maye waddoto are mu en jippina gam batte alde gadde nyame dum du ko na hun ko lati ni lati chapdin san yorno Boubacar Sambo lati ko secrétaire général syndicat hojobe are teddude en dam tongaya haala ni bandi mi fadel alu
ça fait 3 mois maintenant
lebbi tati ni ko dobe are Cotonou no fa e Niger paddama malamville e do keri Nigeria fa warande jon mosolamun hebaka amma no wodi jon en loreji gon gombe no nangalawol Burkina gol tata Niger no wodi do ko dobe are por Cotonou to kira farakasua kerol bene e togo e gatta der loreji leji Niger gon are mabbe sai e to kira kaya dori tera do balla kasogeji leji Burkina e Niger no wodi jippi nobe do mayogon be gatta are mabbe dallanaaji diyam artade mayogon denko are den gatte de loreji leddi Niger jotto gaya gerdo yaha der yedo leddi dum fudo jukko goji ko fedde CDAO waden leddi Niger kan waddi
ko ci bloqué par la CDAO
non ni to wete cheri wona le commune mo faande ni men sorwato enda du kodani lamtiri kanyum wodi sembe sanne awre mudum himbe be no wada dum sanne kano hitane hikabe bi jaccere watni be sabu ndiyan hejay wodu kodna ko bonta autorité ji naati e gese mabbe bonnini autorité ji mabbe di endan kambe wadobe hono fawar joni awol lamtirndi malumta zakaria goto e mabbe kanyum o endan ni no hala on bandi mama Idrissa Sadon o enda
yanki sheri dai yanki ne
leedi sheri no leedi hokkunde demal lamtiri sembe sanne gan duudal himbe kan demata alla yettama minen keba barke mun sanne de hitane hikka dungu gum wodai no fu jaccere tobo diyam kan heba no wodi awube laabi diddidi fa laabi nay don ko wadi ko waddun do jiltigo burti e awatirde din no kujago amma fu hadai be alla nyamni kebi ko hetta deni neddo sonni lamtiri din no sodo nyamande mun resa deni neddo wari kieten to noyi an tampiri minen poda hakkiloji himbe kebudo fu watta hilnare e ko hebi dum gan hikka sai munya
e tattalin shi ya aje e karam bana sai a hankali
ele jeddi yabbinde ko watto hono dilawam e leede leede ujunere kay won ko riwa to ne Algérie ngari to wete Asamaka gono gallure mawne ne leede Niger noni nokuto tawadu ko nan wodi hoggoto jabbititto himbe hono ni bandu yerno Ibrahim François goto e horebe hono federated APS halniri bandirabe amin o holli du wiide ke nani no be gobe jogori himbe endan ele gallure Asamaka wakkati mo rukeeto Abdourahmane noddimo cialal o haali
madame fakkan son arrivé
ko be ngarno le bande no bitide to ibe ngada ko watto nimbe ujunere harto ko jano mabbe teddeji don illo police ji kanti dino e mabbe non kambe talki mabbe be jaarete der fedde witende ko pi de dimma mabbe famama den no robe ben ko jete waddene der jipporde OIM dem den no wodube duubi kewdi jaarete der fedde ko pi de kam en kay gam OIM no wodi dimma nimbe ko hojoto no wodi nimbe sojitaabe der Algérie waddabe do Asamaka kambe du no kure mabbe fere woni ko be ittana ibe ngada ko watto nimbe ujunere kemedido
jankay tonni Agadez dum wadi ko to lewru ni endan ko himbe tawanobe der gallure hinde Agadez dum woni sengo kingo go enda be kokkama talki baadeji kanyo nokkuto nyibete gam batti alle be be korto be acca nokku on enda dum du kondan hono wallitobe kay won ko watti jawdi e majum fa heewi kanu wi am himbe en hokke talki dina joon chonna baadeji nyibaadi be kokkaadi enda huno ko laati no sadi sanne sabu yama dum wala e lawol jonka e labi chattude adama yaade e majum fa baadeji goddi kay jaati tetama ciagal sonnam o enda adrahamani turawa kamoni merma agadez nan ko halni musa mamma
à peu près un mois de cela
lewru majuni ko bibbe wuro gallure hinde de agadez de kebi hokkede talki kareji e baadeji nyibaadi der cité agadezien dum do hunde lobere non latani bibbe wuro gallure agadez hinde de ko lati dum wattama der kulle fina tawa ko UNESCO min kisake ko wabbe der mabbe puddi sonnude no kuje mu en do talki kareji di bindama wiade wona no kuje chonnete no fadde dubu jinaadi de chapande tati e joyi no wara dum dono tawa nder rafi dowtanade labi lamu di ardibe hausi ben koje illujo min kojani don labi wodi nimbe sodube no kuje ben mursi
c'est peine perdue
nani ara fille ko ndar kibaruji no tawa konna hono himbeje leydi Niger wamnobe tan minisma hojobe are godo gam batte wittidade dum dum konna ni arde enda ko be kojide kenyan de subaka wonno han kiloji chapande jo hakkunde mabbe wuro wi tengo fanen ansongo do wonto himbe wobbe ngari hono hertibe be ngada himbe nayo yerno minisma enda hono fedde mun twitter gon haliri be kolli widdu konna ni hono hunno ko lati himbe enda dogi dilli kanum be kalay hono basi dum wada hakkunde soge leydi Niger gonno hoje are minisma ena warraga enda kanyu e himbe hono hippitibe be enda en jottake yottere men pindino hande ne enda en jattata enda bande wona le region mo zender nokuto latini no wodi fina tawa gon ko watte se suka debbo dewlama fina tawa itakena kare o enda du wonana e suka debbo no yarte sudu goru no jorototo e sidum hajja so e ba goto e to enda o halni makki useyni no dun yarto
to hidem salin kare
deni surbaaju habbanama deni hitanden warti o hotan wuro mabbe nyalane watti ko batu gum wobbe no gatta balde joyi na balde sapo na sapo poje lorudun sai inirabe ja kalna wuro goriyo deni battake sai o warta wuro gorko on sai be nata der sirya siryaji batu gum inirabe makko todowa are sudu lete mantalaji e ala golle tirdi deni himbe gorko on gari be kalne aladaji be kokkata deni gi neegi bangaado on no yaare chondi e nebban litri joy nanay e gineegi li o jonkay jokolbe no dilli yaade surbaabe no jima ngada mabbe bibe kokka aladaaji dermu kandu deni bangaado waddama moy fu e bawde munno deni wieti sukaabe worbe no sallimo higira e bangaado e kokka gorto didi e gawri
ajibiu de hasi
nde suka debbo bangama fadde battu bangal dida bangal no wara toy o tawte
ay lokatin da za awari ya almi
wakati ko bangado yara wuro goriyo deni wet surbaade e bangado e jaa wuro inna bangado on e koja chobbal kay he bohe deni be burtake no en be jaa wuro e siyo on bangado on fukko hippo e siyo on sayobi ala daaji gum don ko ummu o warta wuro innira e makko gada jeddire lilaado wara duwa wuro gorraade yama de o hotta suudu makko de nyalane watta ama denko o bangi o yare suudu e siyo o resi denko o itire suudu makko deni weti o warta wuro e siyo ko kamo gawri o una o wada bottari o wada hirane e siyo on kasen data
walmuji data jara
fadde bangal ngal no wade jombe jombe bangade on jidata yewti diddena
ah mu gaskiya baba
ah wakati on o mematamu de hana batugu wada moy fu hilnaka e bandum ba sa funde o hidi e siyo on yamata de cede morgol non e siyo on kan o yamata sai o wadi hitane umo hula gori
shibema woron shima kake
den ne kulle den funo gotel na
ah hana go onon
to dume woni ko sendiri do
jamana kan waddi dum
zamani
do yewtal pinnon nan don ko ete kare ko jiato enam bande region mo sender dewgal no biddo debbo dewlirte eno ala daaji wordi do mo woni ko kibaruji me fulfulde tili hande seni elen jon kam do hewtine altinento nan to kibaruji dengal fulfulde en studio kalangu keddi jam are ko nan don daade mo e mi halawto assalamu alaikum balanto jam walmi accidi asmana china kandu batte ke wadda kibaruji hausan kware.